Tangu wasichana wajue siri ni soundbar. Hakuna watu wako na bahati kama wazazi. Unasikia, chukua hiyo TV na soundbar, perekea mzazi. For example, hii chukua na badisha hii TV, tuweke 55 inches ya TCL latest Google TV pamoja na soundbar yake. Ndo hiyo latest Google TV ya TCL 2025. Iko na YouTube, Netflix, free to air channels. Wacha hivyo, hata kitu inanibamba na hii kitu. Ni usafi wa picha. 4K resolution. Iko na YouTube, Netflix, free to air channels, Chromecast, unaweza download extra apps, unaweza ongeresha, afi yo soundbar, inataka 18,000 peke yake.